arrinka ku saabsan ilaalinta maqaamka magaalada New York ayaa bishii Janaayo gaartay meel u dhow fagaaraha Times Square, halkaas oo koox muhaajiriin ah ay ku weerareen laba sarkaal oo boolis ah. Kiiska waa la sugayaa, laakiin su'aasha ayaa weli ah ma tahay in magaalada New York ay dib u eegto xaaladeeda. Hadda sharci fulinta maxalliga ah waa ay ka xadidan yihiin la shaqaynta mas-uuliyiinta socdaalka federaalka. Xataa marka muhaajiriinta lagu xukumo dembiyo oo la sii daayo, maamulka socdaalka inta badan lama ogeysiiyo, taasoo caqabad ku ah musaafiriinta suurtagalka ah. Ra'yiga dadweynaha ee New York waa uu kala qaybsan yahay.
I think that the courts should communicate with ICE.
Waxaan u malaynayaa in maxkamaduhu ay la xiriiraan ICE, hay-adda socdaalka iyo dhaqangelinta kastamka, oo ay ka takhalusaan dadka dembiyada gala.
Hoteelada badankood waxay leeyihiin muhaajiriin, laakiin weligay wax dhibaato ah kalama kulmin dadkaasi innaba hala ekaatee. Waxaan ula jeedaa, waxaan halkan ku haynaa taalada xurriyadda, siiya kuwiina daalan masaakiintaada iyo shacabkaaga u hanqaltaagaya inay xuruubaan. Waxaan ula jeedaa taasi waa wax magaalada New York ay ku saabsan tahay.
Dhanka kale, dadka u ololeeya soo galootiga waxa ay dareemayaan in arrinta lagu afuufay saami ahaan.
I absolutely think that the sanctuary status should remain. I mean, you know, this sort of emphasizing the isolated instances of migrants committing crimes.
Waxaan runtii u malaynayaa in heerka ilaalinta ay tahay inuu sidiisa ahaado. Waxaan ula jeedaa waad og tahay in culayska la saarayo xaaladaha go'doonsan ee soo galootiga ee dembiyada gala waa wax iska caadi ah. Waxaad xoogga saartaa kuwa xun, waxaadna ka takhalustaa koox gaara oo dada. Isagoo ka jawaabaya su'aasha v o a ee ku saabsan arrinta shir jaraa'id oo uu qabtay bishii Agoost 2020-keedii duqa magaalada New York, Eric Adams ayaa muujiyey aragtidiisa ku aadan wax ka beddelka maqaamka xurmada leh ee magaalada.
People who commit violent acts on New Yorkers and other migrants and asylums and undocumented.
Dadka falalka rabshadaha ah, kula kaca dadka reer New York iyo muhaajiriinta kale iyo shakhsiyaadka aan sharciga haysan waa inaysan ku nagaan waddankeenna kadib marka waqtigooda ay dhammaystaan.
Dowladda federaalka ah sidoo kale waa ay miisaamaysaa.
We don't want to eradicate the sanctuary policies. We just want minor changes where we can
doonayno inaan tirtirro siyaasadaha ilaalinta kaliya. Waxaa rabnaa isbeddelo yaryar oo aan la kaashan karo NYPD oo aan xirayno shakhsiyaadkaasi oo aan ka saarro wadooyinka.
Ganaala waxa uu sheegay in aanay hadda jirin xog ujeeddo leh oo ku saabsan dembiyada soo galootiga ee ka jira Big Apple.
The problem with trying to get figures and stats on migrant crime or the non-citizens is that New York City is a sanctuary city.
Dhibaatada ay leedahay isku dayga ah in la helo tirooyinka iyo tirakoobka dembiyada soo galootida ama dadka aan muwaadiniinta ahayn waa in magaalada New York ay tahay magaalo xurmo leh. Waxay leeyihiin siyaasado xurmo leh oo carqaladaynaya wada shaqayn kasta oo naga dhexaysa. Marka haddii shaqsi la xiro NYPD looma ogola inay weydiiso waddanka dhalashada, marka ay yidhaahdaan tirakoobka laga yaabee dembigu wuu yar yahay ama wuu badan yahay, dhab ahaantii ma sheegi kartid magaalo xurmo leh.
Dadka magaalada deggan dhanka kale waa loo daayaa in ay miisaamaan in khatarta dembiga soo galootiga ay tahay mid la buunbuuniyey amaba mid saxa. Muhaajiriin badan oo guri la'aan ah ayaa ku xareysan teendhooyin ku yaalla jasiiradda Randol, qaar ayaa sheegaya in marka ay qorraxdu dhacdo kadib jawigu isbeddelo.
Marka
aad dibadda joogtid, caadi ahaan ma dareemaysid amni, sababtoo ah waxaa jira dad badan, waxay haystaan hub, qaarkoodna mindi ayay wataanba. Halkani wax walba waa khatar. Dadku way dagaalamayaan oo ay wax dilayaan. Halkani wax walba ayaa jira.
Iyadoo ay magaaladu kala qaybsan tahay, ayaa su'aashu waxa ay tahay in New York ay sii ahaan karto magaalo xurmo leh iyada oo la hubinayo badbaadada dhammaan dadka deggan. Jawaabtu waxa ay qaabayn kartaa mustaqbalka magaalada iyo siyaasadaheeda.